Jobe 25 verse 1. Wayesethatha uBhilidadi umShuhi wathi verse 2. Ukubusa nokwesabeka kukuye owenza ukuthula endaweni zakhe iphakemeyo. Verse 3. Ukhona yini ongabala izimpi zakhe nokukhanya kwakhe kuphumeli bani na? Verse 4. Pho, umuntu angalunga kanjani kuNkulunkulu? Nozelo ngowesifazane angahlamluka kanjani na? Verse 5. Bheka nenyanga inankazimulo, nezinkanyeza zihlamlukile emehlweni akhe. Verse 6. Pho, kakhulu kangakanani umuntu oyimpethu nendodana yomuntu eyisibungu na?